Jesus. Kwako tena sitamani, nilishajua nilivaba una kipya. Kurudi haiwezekani, lishalioga janaba, nikajisafisha. Omba radhi yangu yamepata muuguzi, Mola wangu amenivusha viuzi. Pole mwenzangu unokesha kwa waganguzi, nishapata wangu anojua nogesha chuzi. Na ananipa mapenzi na kunijali, dia ya nyuma ni ya sahau. Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia kwa methali na nahau. Kwengine nitake nini?
Nangangania
o mimi,
nangangania
staki madanga wa mjini.
Nangangania
o mimi,
nangangania
atake cha ufunguni.
Sawa sawa,
bingili za sakafuni.
Sawa sawa,
michezo ya kusaka kunguni. Jeli katuni.
Sawa,
sawa.
What you got? Small money, but and I'll be better off without you. In no time I'll be forgetting all about you. You saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be here stressing. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back, I finally learned my lesson. No half stepping either, you wanted or you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million yous, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what?
Ananipa mapenzi na kunijali, dia ya nyuma ni ya sahau. Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia kwa methali na nahau. Kwengine nitake nini?
Nangangania
o mimi,
nangangania
staki madanga wa mjini.
Nangangania
o mimi,
nangangania
atake cha ufunguni.
Sawa,
ingiliza sakafuni.
Sawa, sawa.
Michezo ya kusaka kunguni.
Sawa.